kazi ensigo amasava amangi mu mubiri bakebera si
oli mulunzi obo subira okutandika okulunda wandi etaze okumana kupiga magana kukulunda Neutrino Va Limited bali wokuyamba okusingira la layiwe omwayiwe bino nibyewaka nga bakutuusaako emere y'ebisolo n'ebirungo ebikozesebwa okutabula emere eno bali n'obukoko obw'olunaku olulala eddagala eridandaba ebisolo ebintu ebikozesebwa ku faamu emere y'embwa n'emere y'engege baagaane ku Gokalwe Road okulingira Main Street Primary School Eidinda oba ojje ku Jekan Mall Feeds Eidinda Kwikanga Road opposite Bank of Baroda okumana ebisinga ku Neutrino Va Limited bakubireko ku 07 23 mwende ina mukaga oba 070 ndala mukaga musanvu munana mukaga ibiri Neutrino Va Limited nutrition health profitability
usoga one
chenda akatoneze mukaga usoga one fauma omoyo gwa usoga
ebwe sawa dirimeka
esawa ibiri edo kunjo
fuka yivesta woni ya MTN momo nga wesiga mwaka pia akataika wansi wa nusu luku oingiza magoba ulinuna ku osobola no kwetolera yo akapia ku unaona wokendera nikaba star 15.5 star musavu hash ulonde ku yivesta uwakoze sa MTN momo a enkola no mkwa kulizo bikobererwa MTN awalala titukomezekeka
soga one radio tulungamizibwa kitongole echa Uganda Communications Commission
Agomu mpopula, gakuwa echifana ni echitofu, ensibwe ye mereire. Kale tichenda, noga subwa. Ganona agafurumire mpopula dama ulire, wanamu programu lutindo, The Bridge. Gabatu usibu waku, Senpo SS na Soti, Eiganga, kilomita ikumikulu gudalve Eiganga, okwire kaliro. Okotaku na ife,
ababayosa produce millers, abakulira kaunga, akabayosa maize flour, ngakano solo kafunamu vipimo vyona vyona. Karunje, kayo yote, karikumutindo kwasi yona yona, atenga kaka kasibwa. Nechitongo lecha UNBS Bagani wabira Sentima Road Mchibuge che Kampala
Kale, edda chikaziri bili zezise kusabibili Zencho na kuruwa lero Mwasu ze mtiano Wanafe Watu uliriza Wadenga marubo zisigegu Watambulida au Kastamu nange Enjogere mbita yuza bulago Singo wanganga Wajula denchindo Nze Ivan Dwega msajira geru anzaro Oli kuchenda kawumuza mkaga Soga one farmer Kade kawifurumide Mumpapula za maulide. Ebita obutiko, obutali bulungi buta. Na enze ndoza antibuke de the new vision edere monitor. Biba wandi senchona kuruwa lero bilungi dara. Noro nsonge unjazikama tu otegere bute guanga. Mwerita ambula. Abafwe. Mwebali kubera nga mwasa unti akadekano. Mujia kubera na ange. Antimundange chigambe chirungi. Chisuze mpisi kurugo. Noro nsonge yu. Nchimanyi ntivachi robeda. Akadekano mkali indiri denga ambaga. Bukede, afurume nchona kuruwa lero mwina, The New Vision, okoteka ko na katabu akadere monitor. Banange banji abanteka mwensimbi, anti mundange bia banji biu nyangalu. Kuwano, kuliko Bayosa Green Mirrors, abakola kaunga ka Bayosa Maize Flour, okoteka kesi somero, elio mutindo, elimanyidwa nga St. Paul SS, ena suti. Kali, akatabu keba mpade, kemba antandika nawo. Kaka no wanuka The New Vision kansubirent wete sete sebulonji. Anti ebitali biyete geke, embwabo jikubo omukalu, eduka budu si. The New Vision afurumi nchona kuruwa lero, akule mbeza maulie gagano. Mbu, abavuganya ku lukiiko lwa Central Executive Committee. Mukibina NRM, baba no, bata ndiso kukaba, baga manti abamu kubanda wabachira ensimbi, bata ndiso kweka ba delegate, obaba lonzi. Kakati wawulida bino. Ngabamu kuboba dukide wa President M7. Sente wa HB na chenare mugwanga. Abayambe kunkole tandise na yoku kweka abalonzi. President uno agudewe kolero. Elia gold wa zabu wagagai gold project. Bibi no wano. Bilimu the new vision. Ensonga za bavuganya kuluchiko lwa sek. Okutandi kukweka abalonzi. Basta de kumuko ogwokusatu. Akata wakano. Akata the new vision. Nga tuole kilo ukuronda, wanuba wandise kubichiwa na Uganda, bibagara, bagambi, nti, wali woko esubi, elio kuruanyi sebikuru ebyo buli bwenguzi, ebya afuka bana bali wo mugwanga lino. Chibuzo, chiri kumukogu okuna, nogu okutano, wanu kumukombu omukaga, ne bagamba, techa government ukurondo bangamu winyanji obutono, neleka agenyanji aganene, nga gegirisa mbikuru ebyo buli bwenguzi, china ayambo kuruanyisa obuli bwenguzi. Aba kugubabano, baine ngejibano kula kubibu zebio, bili mkatabo, akade new vision. The New Vision awandise ku government nga bwe maliridde okuddamu okuddaabiriza ebisulo eby'abayizi ku matendekero amanene mu ggwanga ziyite zi university ne bakwoleka Janet Kadamu 7 nga gulawo ekisulo ky'abayizi ekimanyiddwa nga Makerere Mary Stuart Hall. Bibino biri mu The New Vision nawandika ku katikkiro ggwanga lya Uganda. Robin Nabbanja Musafiri n'omukyala Nakalema Kanu babano basisinkanye bamusiga nsimbi okuva e India n'Amerika. Boogedde biki biri mu The New Vision nawandika nti Uganda kaakati mu ngeri y'akagenderere ng'omukadde akogga etandise okwongera okunywera mu nsonga ez'ebyamakkolero mu ebintu bingi ebikolebwa wano. Bibino ne bawandika ku nsonga z'olutalo lw'ettaka olw'ettaka ly'aba scout w'ekazi biri wano. But The New Vision awandise ku nsonga z'ebyobulamu ndabamu wano eby'emizannyo cranes leretunka n'eggwanga lya South Africa bayina bye boogedde wano ne bakwoleka abalimi kaakati batandise engeri y'okufukiriramu mu biseera eby'ekyey'emukono eyo era mbu kaakati balima kumpi mwaka kuggwaako. President Museveni atendereza emirimu amakula omugenzi Mary Karoro Okulutu eyali minister gye yakola. President amwogeddeko ng'abadde omukulembeze ayagala eggwanga lye ate abadde muwandiisi wa bitabo Nakinku. Minisita Mayanja agenze Luwero okutawuliza entalo z'ettaka n'ebirala byonna onaabiraba mu katabo aka The New Vision afulumye leero. The New Vision mukkirize mufundiikirire awo ate nti ondabe biki akatabo kaabukedde bye katuleetedde. Naye kansooke nkujjukiza akazannyo kaffe aka Radio Bingo nga bulijjo tugabira nno ddala ensimbi mu pulogulaamu yaffe eno The Bridge. Tutera okugaba ensimbi obukadde bubiri era n'olunaku olwaleero we buli. Bagamba nti ebinaku n'ebinaku byagalana empologoma bw'erwala ensiri yegirumika kale nno munaku munnange. Lwaki tozannya akazannyo kano ng'onyiga sita 2:86 tomanya oyinza okubeera na mukisa agenda okwangula ku nsimbi obukadde bubiri bwe tulina eky'olunaku olwaleero. Zinyiga sita 2:86 ate ekyokola tozannya mulundi gumu gy'okoma okuzannya emirundi emingi olwo nno n'emikisa gye gy'okuwangula gye gikoma okweyongera. Embeba tekyaleetabaala lwaki temukkiriza n'embatawaana n'embatuusaako bukedde afulumye olwaleero. Akatabo ka bukedde kaakano wano kagambye nti Donald Trump ennyonyi ayunguludde Putin ennyonyi ezaakubye ennuukirya wa Iran ne zimukanga. Mbukakati baawukanye nga baabigwo ku by'olutalo lwa Ukraine. Bibino bukedde ge mawulire gaakulembezza n'olw'ensonga yayagala okunnyonnyoka ebyo weekwate bukedde olwaleero anti ebifa mu nnyanja omuvubi yabimanya. Akatabo ka bukedde kawandise ku KCCA wadde omugagga Hamu Kigundu omwala n'agukubako ekibaati. Minisita wa Kampala alaze KCCA kwe yasinzidde okugumuwa. Omugagga Hamu bakuwolese ng'akubye ekibaati ku mugwala ogw'ennakivubo abamu ku bantu bagamba nti ekyakoleddwa. Kaakati akatabo ka bukedde ne kawandika ku Dr. Bossa ayanjuddwa kabiite we ekyabadde ku mukolo kyabadde kijjobi ffe kye tugamba tekyakoma kulabika ku mbaga ya majanja. Desire Luzinda ne Levickson nabo bakiggadde bibino wano birimbukedde afulume leero. Bukedde n'awandiika ku bantu 12 baabano abakwatiddwa. Akamyufu ka bakansala be NRM kaggweredde mu kuyiwa musaayi abantu 12 bakwatiddwa. Nupe wadde Malende ne Rick Ebiragiro bali mu kuwenja kalulu buli omu anoonya kifo kya mbaka omukyala wa Kampala. Ensonga za Donald Trump basitadde ku mukogo gw'okutaano ate ku mukogo gw'omukaaga ne bagamba nti yali kaggooma olw'okweza toofiri afudde ku myaka 96 kibagamba lunye nti olumbe musolo bwe gukusanga w'oguweera noono wuuno yagenze dda ennyindo gye zirembekera mukoka. Abaana basatu bafiiridde muliro baabano wano baziikiddwa kitalu ne bawandiika ku basuubuzi b'omu Kampala bakoze okwanjula mawuuno. Mbukyali Siima awadde Nakalema emmoloka n'asuubiza okumwagala paka lasiti abaffe. Bibino ebyabadde ku mukolo weekwate bukedde onaabiraba. Ndaba wano abakyala baabano bamema bumemi bambadde busuuti so nga n'abaami bataddemu emitega nswera bonna bambadde batonnye mmooli. emoroka kapiate ya wele duwa mugole. Neba jikuolese, mkatabu kabuke dafurumi uluwa liru. Enjoge na kuzinegamba, ntigwe kola sente, osirike, ebisiga debi jakuwe kola. Akatabu kapiate spiro i, mwekali, omukogwe mwanyi, iteli imba. Na guo, buke de, akuwandi kidebi wera, ebie mizanyo nebidala, biona, onabidaba, mkatabu kano, akabuke de, afurumi uluwa liru. Awavenju wada sabu, buke de wavude, mkizente keo dele monita. Afurumi uruwa liru. Akarabu kadele monita. Kankawelezeko mkwano guange, Jackie Nambuga, olibu gemba ukumpi ne cathedral. Sawa zinotumbu de, OHVH zindaru, emafubira unga kukalina, na yuweba likuteka ku. Na mwena, abatumbu de vizindaru unga muwaruku bau. Akade kano, tekaba suba. Abantube walukuba. Hei, akade katu use, mkwa juko, zabi abufuzi. Abatu nonyamu akaluru, buli omwentu yazisaza bibatu, banubogera binonebili, abambogera, kumpi kusura. Nyenji, na eka amba kuba agambe, nti omuntu aine mbavu, mujinja Southern Division, East Constituency, bamwita mwiru po. Ya inobu sobozi, nembavu, ezo kutuwa lechitundu chafe mkwe sima. Musajja Mutesa Mulungi, ebikolebwa parliament abimanyi, atenga nebyakolako mu kiseera we yabeererayo birabika. Eryo gw'obuuza nti abaffe tulage ky'okozeeko ng'ali awo ayanja zangalo na kunyenyeza mutwe kukira ndigeetenda nkuba. Kale nno twandibadde tulonda abakulembeza ab'omuzinzi Jinja South East Division, mwaffe ye Honorable Mwiru Po. Dele monita afurume lero, kamwelezeko mkwano gwange Mutemi Ashraf, semakura Tadeo, okoteka ko muganda wange Kakaire Chirunda, empologoma yebugweri, nsima bwongerwa. Julius Kaira na Bambula, kansala ku site, wa Jinja agenda okuddako, webale kubera ngo otumbudde, nebi okolera abantu basima. Kale nno, dele monita afurume lero, agambi, ndi Uganda kakati, ingiza muno boda boda, kumpi ya mirundi ebiri okubisamu muruka zetu ingiza. Ndi Uganda eyingiza nnyo pichipichi okusinga emmotoka. Bibino ne bakwoleka empaka z'omupiira ogwa chani mbonako olwaleero kufana kuona Uganda Cranes yine yambalaga ne South Africa ekinaabeera eyo. Tega kyenda akawumuza mukaaga ojja kubeera ng'obitegeera. Ne bawandika ku embassy y'eggwanga lya Buyindi nga bwetandise okukola campaign ow'okugaba omusaayi wano mu ggwanga Uganda. Ekyo nno kirungi. Ne bawandika ku poliisi engeri gy'esatuluddemu akabinja k'ababbi mu bitundu bino bye tulimu eby'obuvanjuba obw'eggwanga lya Uganda. Tubadde basinziira eno ne balumba okola ennumba eze ne balumba ebifo eby'enjawulo ne babiriisa akakanja. Wabula poliisi Mbuyino yabaguddemu akabinja n'ekasattulula. Akarabu kadele monitor, kawandi sechibuzo wanu. Chigamba, techo kujawe komo kumiaka, chine kechongede okusamu. Omutindo, guwaka luka president. Mbeda walinga wekomo, ngabantu wababayo kufuga nyabamu zinzi, mbuna ye kufuga wajawe komo kumiaka. Oraba, nabandi bade wakazanyi kilizi, be wansa kuchifecho. Dele monitor na abuza, ntecho kujawe komo kumiaka, chine kechasamu omutindo. Ogwaka luka president. Bibino akarabu kana akadele monitor nekagamba nti abaina furaga mchibina chi UPC abali mu parliament baba no wano bakubiba nabo abagala okuvuganya mukalulu omukamyufu akechibina cha UPC. Engeri Uganda jeyingiza kuno pichipicho okusinga emmoroka bajiwandiseko kumuko guguno wano gwa kuna dele monitor. Afurumi lero, vye mizanyo bingi, bibi no biri muno tomoni, ndabamu omuzanyo gwa cricket, ndabamu kuuga, ndabamu omuzanyo gwa mpira, ne mizanyo emirala, yonona ajiraba. Agavude weruwe gwanga, bawandise ku Putin ne Donald Trump, ensonga z'olutalo, oli mu gwanga lya Ukraine, zizi no wano, ne bagamba wano, nti abasomera ku ssomero, mbitundu bya Ankole eyo, baba no baliddukiridde, ate baba tuze mbitundu bya Bukedi. Mbubasula kukuna denga lumonde mu kikata. Abafwe, bakesa lucha, ukuchile nkoko yomutamivu, obunkenke bubaliko, bwe unu waga ambu obwama inja. Mbwe, biko lwebiete mbeyonge demuchitundu chabwe. Bibi no, government inenge jesu mesezamu abantu mbitundu biedango, okole la muntu wazi, ngatibazo ononye. Bionabi sange, mkatabu, aka, de monitor, afurumere ilo. Abafwe, bwashite mukiriza, munange, nemfundi ikirida wanu. Ebifulumidde mu mpapula za mawulire Na ika nkujukize akazanyo kafaka Radio Bingo bagamba nti awatali nnyoko zikuluma olya n'olwe ensonga eyo omukama munaku kama yerandiza yekka nga n'obugagga bw'omwavu kubeera ng'otetenkanya y'ensonga lwaki essaawa zino osobola okugenda mu ssimu yo ku 12 zoyina ku ssimu gwali ku Airtel ne MTN Mobile Money n'onyiga star 28 emusta mukaga ash nyiga star 28 emusta mukaga ash ojja kuba oyingidde buteleva akazanyo kafaka Radio Bingo tuyina ensimbi obukadde bubiri ze tugenda okugaba awo we nalabira nga gwadde bageya atuuse mukkirize nfundiikirira awo nze Ivan Dubega musajja tagirirwa nzaalo.
Agona agabaira gomu mpapula wano mu programu olutindo The Bridge gakutosebu waku Sempo SS na Soti Eiganga kilomita ikumikulu Gudolfi Eiganga okwire kaliro balina basome sabate ndekawa ina experience mubusome sa balina classes ni lab edo mulembe ate dormitories daigwe edi yaba nabawala na balenza aba sulayo da mulembe ukwani sabano kufa msini ya 1 paka senior 6 edi yaba arts new sciences kwa tolera ukumana ibi singa ukumira hii teacher kunot musambi itano ndala itano ibiri ibiri isatu not isatu oba kunot musambu manana ibiri itano ibiri ibiri isatu not isatu. Kutaku naba
aba bayosa produce millers aba kulira kaunga aka bayosa maize flour ngakano solo kafuna mu bipimo byona byona
karunje
kayo yote
kali kumutindo gwansi yona yona
atenga kaka kasibwa nechitongole cha UNBS
aba bayosa produce millers
bagani wa bira
Sentima Road
muchibuge che Kampala
iwaye ndo kubukinga
oboka kutusa kwa uwoli
kuba kusira musanvu
0205
ndala 55
oba kusira musanvu 85
ndala mwenda ina
ina 85
Ewa uri lisa, kolo geti ya ina chige ndelelua. Okule ya televizi gobi ya ifokuwe evidamu. Na ama ina ama gumu.
Iii, baya mmai songa bakola we nchuka chuka.
Echo ni chintu chibaino.
Kolo geti ya bo, akole soples wobu tonde. Ya gaita msansu wa kolo geti, kurevi chige evidamu. Na ama ina ama gumu.
Ela chibaida kule kaka mwenu mwenu kona kona. Iluma.
Giti sa kolo geti hapo muyaka lero.
Iwa muna, eyo online ya ife.
Kumulirano, waliwa madi aga chenga ime, nebi fensiri we dalulira, uluoningo mana, njeriyo musudogwe chesete soku lumba. Ae totia, waire chiri chitio, bakule teri mwami vaki soku tangiro musudagwe nsiri, yemiaka miinjine inuma. Musudagwe nsiri, guvaire chabula vei neriyo vula mubwa abana, abali wansiwe miake tanu. Gachino ni chivanafuya, no kutovula mubwa iwe kubonke nke, wabula governmenti, ekule teri nkola, ejo kwe ya ambisivo kutangiro musudagwe nsiri, elango kuchinga kuno, kujakuba kwa dozi na, eriyo mwano we miezo mukaga emiezo musanvu emiezo munana ne miezo 18 erote labira ntiritangira abantu musuda gwensiri ngakote nendo ile dindi kamala dina muita bulikuchinga kwa muga chalira kuigengeza ili kulira ino luna ko olwalero mwami vakisa wabwerere mukalamu atenga mwete FTF kutangira omwana wo musuda gwensiri mukagwa oneta bamukulwaniso musuda gwensiri ngakote no kumala yo dozi ina okumana ebiwulawo kubira kwa aba ministry yebyobulamu ngobita ku 0800 mukaga mukaga
obuba kabuno bukutusi wako Busoga Health Forum walala nesto ngoleche vyobulamu ni path
chi tibi woma mbakubi inga tujere
ono nangazize mpaka
kala akafoka runji na kali amu lala yibuwenba muiganga nenda kuliyawo
akafoka ulikogera kuba keta Baba Restaurant kagani weiganga round about a soka nga wakangira iganga ngove idinda
awisara wili womira anti bafumba buli chika chiamiri banabenda pilau oyenda buffet kupakinga oba kulira wina omuchifu bali nabu cocktail womulembe ate chindi china zuiri nibuja no mwagalwawo akafoka kuwe sechitiwa buti mabali nenkungana birthday parties baby showers mweta nila akafoka no kalikarana kunka muiganga na akasingo kunilira atinga kalina services edo mulembe bakubireko kuzira musamvu ina mwenda ina ina isatu musamvu musamvu munana oba ku WhatsApp kuzira musamvu mwenda ndala ina isatu musamvu zira mukaga mwenda akafuba keta Bava Restaurant kumlanda B A Ganga once mu basement
Mukagwa, bata kukuza isimu chikuangala. Ate kubusiri, ngabana ifama Falcon Phone Center. Baliwo, banoba letama simu. Aga Tekino, Itel, ni Infinix. Ngaganoba katunda mchivanda mpula. Kutaini mu cash. Bakule tira masimu ga UK used. Ukugezanga Samsung, Docomo, Aquas, Oppo, Nevi Kevindi Kamala. Baga ane kumasaga gaibwe. Ukugeze kamuli, mutax pack. Au kuruo mtuero vubi. Ukulingirizo wenini stage ye yundu. Tina chindi, mchivu geche idinda. Olutuka kunizam road. Ngoku wakunambeno. Zero msambi tanu msambu. Msambu ndala ndala. Mwenda inandala. Nivana ife. Aba Falcon Phone Center. Aba idio kutasa. Ena kwe ya masimu agechi kuangala.
Iwe uri lisa, kolo geti aina chigendelewa. Okule televizi gobi ya ifoku bebidamu. Nama inama gumu.
Iii, baya mai songa bakola wen chuka chuka.
Echo ni chintu chibaino.
Colgate habo, akole soples wobu tonde. Yaga item science wa Colgate, crave chigendelewa. Nama inama gumu.
Era chibaida kule kaka mwenu mwenu kona kona. Inuma.
Giti sa Colgate habo muyaka lero.
Iwe muna, ayo online ya ife.
Iwe uri lisa, kolo geti aina chigendelewa.
Okule televizi gobi ya ifoku bebidamu. Nama inama gumu.
Iii, baya mai songa bakola wen chuka chuka.
Echo ni chintu chibaino.
Colgate habo, akole soples wobu tonde. Yaga item science wa Colgate, crave chigendelewa. Nama inama gumu.
Era chibaida kule kaka mwenu mwenu kona kona. Inuma.
Giti sa Colgate habo muyaka lero.
Iwe muna, ayo online ya ife.
Transform organic money wane chijimu search koleba aba Africa Products Limited. Buwa kwese chijimu sachino, omulimi weya gala. Evinime ya biyari bikonye, biya meruka mangu. Chikemei muli obuta guwa, chemba kunikuiva lebi atika ya tika, ngabika alikubala. Transform organic money wa, avinga kairo muni miro, yata angira nobu uko kuida muni miro yo. Kuwanga chikoreo mirungo muli potassium, nitrogen, ni phosphorus. Chizirabu lawe kula mwa mtu ni kuitaka. Chikoreo mintu ya fibia butonde, atenga chizirabu mbutua. Uti omulimi we nana, kabeji, obuboli, karoti, duma, evidandari, emwani, kota inemi indivinji nuka. Mala. Weita nile chijimu sacha transform organic manure. Ngatoso wala kuchifuna mwipumilo na viwetaga. Umulimiwe wala kumusa abuzi wa kubanga chijimu sacha no chidiamu chichupe echeru. Eranga kulikuwa chifana nye chine ne cha green paper. Cha wandisi wa ministry ya agriculture. Eranga cha ikirizi wako zisi wa balimi. Chifune mauduka guna guna gatu ndedagari ya vili mokuwa tole iwanga liona liona. Okumane visingao baku vila ku 0 musambu musambu ina. Ina muenda. Itanu ina. Abili na munana. Oba 0 musambu 0 ina. 0 munana. Munana munana. Munana mukaga. Ni wana ifaba transform organic manure. Aba idio kutasambio bulimi.
Wadono nya oje byumebyo mulembe
kati no kakana
kankwandulire Boss Sounds and Events Management abali ne byumebyo akabi mu kibuga jinja nga ye events rubogora ekuba ebisawe ne balekanga mwena matoga wawala baby fulu abakusedi sakona barale kino che kinoto cha mwe anti eno ye kayola bantu kumukoro gonna eligwe we naba dano nya saundi oli ne mikole jenja ulo mbaga kwanjula kutikira lumbe ne mikole mirala minji oli na stage gakade kosana matara, haka miyamiosa, haka mozora, kwejoli noroza antika kuzimura. Eranga tulina tenti, sakone decoration ya womlembe, office ya fe. Eriyao kubosi saloon, kumairombiri, Kamuli Road, opposite Neja Frapeto Station, Mujinja City. Okumanya visinga wo, usuna nutuku idako kusimu ya fe. Kuziro msambu tano muenda, hasatu muemu, avili mutano, zero nya, nga ye fe.
Sounds and Events Management, brand yeta saga.
Jeka Poultry Farm abakuletera obukoko obuto kuva mu Netherlands bakuletere broiler pre-starter 30% broiler concentrate 20% layer concentrate ni 10% layer concentrate eranga bakuletera amaji amalunji agali mu kirungo kya proteins abajeka bali kuiganga road ku Kaline lingirire Stanley Road eri ku dipo ya Bell iwali kwenda kwebuze bisinga ochalira ya face daife eiganga twagane kuiganga veterinary drug shop and feed store niku Enoch feed shop ate kalireyo Bula moji veterinary drug shop. Iwali ya kamuli. Tuka butu uke kufamu ya ife. Awebu kwenge einuma wa kamuli girls. ABC inga wo. Kupa kuziro ibili 00. Chenda na muenda. Chinana na muenda. Ana na msamu. Jeka Poultry Farm. Ebien koko tuwabi mala. Mama.
akachiko kebio kulonda aka Electoral Commission kategeza bonna abawandisibwa okuvuganya ku bifo ya bakadde abalina obulemu ku mibiri gyabwe n'abavubuka ku district ku site nti okulonda kwammwe kwa kubaayo ku nnaku z'omwezi zino wa manga okulonda kwa bakadde kwa kubaawo nga 15 ogw'omunaana 2025 okulonda kwa abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe kwa kubaawo nga 18 ogw'omunaana 2025 atenga okulonda kwa abavubuka kubeewo nga 19 ogw'omunaana 2025 era nga abanaenyigira mu kulonda kwa abakadde kwe kuli abali ku lukiiko lw'abakadde ku ggombolola mu town council ku division ne ku municipality nga n'abanaenyigira mu kulonda kwa abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe kwe kuli abali ku lukiiko lw'abalina obulemu ku mibiri gyabwe ku ggombolola ku town council ku division ne ku municipality ng'ate okulonda kwa abavubuka kwa kuyisibwa mu nkola ya electoral college ku district oba ku city ng'era abalina okulonda mu kulonda kwa abavubuka kwe kuli ssente bw'abavubuka ku buli ggombolola town council division municipality ne mu lukiiko lw'abavubuka olwa youth council omuwandiisi ku nsonga z'abavubuka abakyala ku ggombolola ku town council ku division ne ku municipality omuwanika w'ebyensimbi ku lukiiko lw'abavubuka ku ggombolola ku town council division ne ku municipality n'omuvubuka omu aliko obulemu eyakakasibwa n'alondebwa ebibiina by'abaliko obulemu ku district oba ku city abanaakiikirira abayizi babiri okuli n'okuba omuwala eyalondebwa Uganda National Students Association ku district oba ku city n'ekirango eky'enjawulo kikomyawo
Mose na idwile vieta gebi takoma. Uetaga ya chokole chindi kumbali. Oyenda akali makana kusobo zoku la kwebindi lero. Book agent wa insurance wa mutongoli. Mariza certificate yobu kugumu insurance. Okuva mu insurance training college. Okakasi wa insurance regulatory authority. Okuma na ibisinga uu. Baku bile kuku 0 musanvu ina. Musanvu undala mukaga. Mwenda musanvu ina. Ova weleza email ku admissions@itc.sc.ug.
Ministry eyebyobulamu n'ebitongole ebindi bwebagemaganya ensonga eno bali kola okunnonereza kwebeese Uganda Population Based HIV Impact Assessment oba UFIA 2025 Survey okuva mu mwezi gw'omusanvu okutuuka mu mwezi ogw'omwenda. Okunnonereza kuno bakutegeike nga bendootegeera enkyukakyuka program edirwanisa sirimu debulese n'okutegeera engeri ebirwaire nga puleesa, sukaali n'omugeedo webikosa abantu. Mu kunnonereza kwa UFIA 2025 abaami n'abakyala bonabona okuva mu nnumba edinaaba dirondeibwa baida kukebesebwa akawuka ka siriimu nga buli ekiva mu kunoonyereza kuno kiyida kusigala nga kyakyama. Wonna abolondeibwa okwetaba mu kunoonyereza kuno tusaba okweyitanire era oyiremu ebibuuzo byonna byonna mu butuufu. Okumanya ebisingawo kubira ministry ey'ebyobulamu ku layini yaabwe ey'obwereere eno 0800 000 mukaga mukaga. Obubaka buno buleetebwa ministry ey'ebyobulamu nga buwagira US President's Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR ng'ebita mu kitongole kya US Centers for Disease Control and Prevention CDC.
Everybody's celebrating the new face of protection. Velo and Havilin quality engine oils from Caltex. Keep your engine protected at all times. Choose Velo and Havilin.
Caltex products are available through authorized distributors from all over Uganda.
Emitendere gy'okufuna olukusolo okuzimba linaamala wo nankazungana ku disitulikiti emirundi mukaaga.
Anko Dan, muzibuki, oli bulungi aye?
Ah, ndi mukowu, kuzungana kwonka. Ikirira, yambuka. Leta empapula dino, leta dire.
Ai Anko Dani, lwaki tokoze sankola ya BIMS?
BIMS niki?
Building Industry Management System. Tabu ampapula do ku online. Ofune PRN. Era osasule nga weyambisa mobile money. Oba banka. Ofuna olukusa lwa e-building. Chonka kityo.
Chonka kityo ku online. Wabati wakali kuzungana.
Ah, waire. Oli mukulaakulanya. Wefunire e-building permit y'olwaleero. Nga weyambisa enkola ya BIMS. Ingira omukutu gwa BIMS.go.ug. Oteko empapula do. Ero kuberero kusaba kwo mutendera kumutendera.
Safe building, better living.
Bakagwa, tuogere kukuivutiere mukagwa.
Ii, mchewulire bulungi.
Reko cubes ku string. Aliwa no kugonza mumfumba yo. No kuongera mu obuwomi.
Reko cubes obuwomo bulungi boidi.
Butimu terewa walala muka saketi kalala. Sika bugabu sike. Oyuze. Omementu le kariko cube. Kalala kukalala. Akalungibu obulunji. Tiwakari kuonuna. Era mulimu ion boost. Ayamba kukuma familia yo. Ngana mubulunji. Karena akasiru kute ivuti muifumbi rolio. Funa reko cubes ku string. Kuiduka lionario nerikuli okumpi. Uomese mere yobulikisira. Reko cubes ku string. Echirunge chabulikisira.
Omutwe gukuluma musujja oba maguru giga kuluma owulira omuliro mu mubiri gonga weba sejiro oba nyingo zezikuluma nyweddagala lya Chocomel liongera amaanyi mbasirikale b'omubiri gwo balwajisa endwadde ezikuluma neezo eziyinza okukosa obulamu bwo. Chocomel yakakasibwa National Drug Authority amwetaze musange mu famasi ne mu maduka agatunda eddagala mu ggwanga lyonna. Ate gwaluma amannyo ng'olisa ludda lumo busaayo ekyokya oba ekinyogoga nga gasannyalala amannyo agaago bw'oba galimu ebituli ebibu n'ebiruma nga bw'osenya bibwamu olusaayisaayi oba okuwunya akamwa senyesa nana habu mouthwash tojja kwejjusa era weewala abafeere tebakuguza kkapa mu kkutiya ng'okayita akamyu. Kakasa nti ogula nana tebakuguza ekifaanana nana. Eddagala Chocomel habu medicine ne nana habu mouthwash lyonna lyakakasibwa National Drug Authority era esanga mu zifamasi ne mu maduka gonna agatunda eddagala wano mu ggwanga.
Tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busogaonefm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Aba Jacka Poultry Farm, aba gani we kamuli, ebu kwenye ni mwa kamuli Girls Primary School, bakule teile chirunge chomo nimio, echa Jacka Nacho Organic Fertilizer, omulimi wa aduma, enana, kabeji, olima maido, obabi dandali, wefunile chiji msachino, ante bachuku parkingira, mubuzitu obu sobo kire ila loburunji, bainechila makumia atano, nechila makumia abili neitano, tuwetaka kutaka kuchinji kuchikolo, chagane kumatuli ruga ifa agenda uro, wano mchibu geche idinda, tuwa gani wa kuiganga road, oba kufamu ya ifa kamuli, ebu kwenye ni mwa kamuli Girls Primary School. Nimu abe mkono chiriyo. E Kampala, e Ganga, nebi tuundubi onabiona mu Uganda. Buti osobo na nukukula order. Ngoku wa kunamba daifedama simu. Kuziro msambu ziro iwili. Nsambu. Nkagana munana. Ana. Oba kuziro msambu itano iwili. Asatu na isatu. Ziro muenda. Chinana na andala. Jacka Nacho Organic Fertilizer.
Goloba, goloba, idontu aleku. Ayo mvu, gampola, mpola.
Iii, ngaje tuliku jawala, tunatukali.
Wetunatukira, wetunatukira. Iwe tuwaidinga wonsu ndaino. Evienda munda vinuma.
Okalinga kuona.
Mwana iwe vikalemye.
Ato uomusa uwe jena kutualanga.
Oyo yale mwa.
Kale singa wejiri wa Dr. Haji Sekide jena kukobanga. Singa wa wanaira. Boje wa Dr. Haji Rashid Sekide. Muayenti habo medicine, tosubla kusigalanga wojire. Kuvaye kafuru, ya kukuka mkuidanda. No bulezi bubu ye kolera. Obuidana bendo ya ridemulo oza dalema. Omuli kansa, pressure, sukari, alusazi, siko seru, zine dindi. Ayenti habo medicine ni bagani wa mkono kurugudu ulujevu gerere. Ate idinda, Dokita Haji Rashid Sekide mwene. Aida na vila kamulirodi mafumira. Eka yunga kumuyembe.
Nga wakavako katono ku Asad Petro Station.
Elanga wabawe minu ndiviri joka mbuli mwezi. Muku vile kuku, ziro msambu itano iviri. Chenda na ina, mkaga, atano na isato. Oba, ziro msambu msambu iviri. Chenda na msambu. Iku mina mwenda, Naitano.
Asu and Akram Motor Services. Nabe guri lerina. Mukutuna no kugula mamotoka. Amataka. Nebi kado. Edaba pangisa mamotoka manene. Kuota na matono. Bakolani kuyo ala ekiria lensa transfers. Kwa offices daywe. Ejinda. Bagane pumwire. Na waguma e. Utagaya. Ewa kilunda badiru. Ate Kampala. Bagane katoke nasana. Okumpi ni polisi. Obaba kubireku. Kusiro msambu zire ina. Ndala muka gaibiri. Msambu zire ina. Oba ziro msambu itanu ndala. Msambu itanu msambu. Itanu muka gaibiri. Nive inaba Asu and Akram Motor Services.
Tunonereza ensonga okuva yeetandikira paka yebiwera wano mu program olutindo The Bridge.
kale buna feba le kubanga uhuliriza kyenda ka omuze mukaga omoyo gwa busoga tukwaniriza na temu sawa ya fesemba yo mu program the bridge rutindo mwebale kubayo nanga jimusinzira mutumbu de omoyo gwa busoga bali mu kibuga eche jinja bali mbitundu ebyebunayira abatuuliriza ku www.busogaradio.com abali ku online radio dot box onlineradio.com na mwemwe bale kubanga je muri muuliriza teka butesi musimu ya onti Busogan Radio mu Google Chrome onyige yes oja kulaba radio yongeja ronno jikoneko osobola kubanga munange bwotyo ouliriza mu mbere eyo Mayor Bam Lurenzi ate mpitu biganga municipality we bale kubanga ouliriza omoyo gwa Busoga ngambi enti kuli era onyimirwe bigambo ebyo mukuru Moses Morrison Bizitu ofina ye mu studio zone
oyo ye mukama wange me bamu bamu nyemkama wange kukachiko akatwala Busoga
eh
bamu ya twala Busoga ye chairperson wa Fenga Busoga sub region
eh
yes bamu ye chairman
kachika ka coordination
yes
eh nge gufota gwogera nga
kati mayor mulamba
hey.
So ate ali mu bya parliament
hmm.
Sebo tukwendeza birungi byerere olumusada mulungi totuswaziza
hmm.
Totuswaziza eiganga
mukole emirimu
mukole emirimu okukola emirimu
nalabye oba waje bali kuyiwa colance
now okukola emirimu mm. Eja abantu bona bona neje chibina that is very important
mm.
Kubanga emotoka bam dia kozesa okugenda kubwa mayor yali ya National Unity Platform
mm.
Kuna lino lukungana nga ndi speaker wano ejinja
mm.
Yali UAAU ba mwainzo kumtindika ka message na ye batu londa okubanga council ya febaje bagirabireko engeri generali nkubiriza mu luchiko
benchmarking
bench baji oku benchmarking ga council yange engeri
je kolamu jinja municipal council
yes
muchisere echo
yes era ba mu ye unyanga mumanyi
bani aba ikiriza jinja municipal council okugikoyisanga benchmarking gundi area
yali UAAU should have been UAAU
mm. Association ya mwe
association ya ba speakers
mm.
So mayor then mayor wechivuga yaliko na ngamba hii speaker bizitu
mm.
Wadema kuliko organizing anze waliko organizing mu bam kumanga mm. Bamu nalimanyi mirimu jako leje chivina elayo wenari wali eringa nkubiriza mubigandu ula viange mm. Na mugamba anti bamu nkubo ine kansala bamu lulenzi yasanyuka nyo so
bagita Umbrella Association for Urban Authorities in Uganda
yes ne, actually no
urban authorities in
wawo.
Uganda mm.
No HTV wasebugu wawo ya jera we took many for photoshots around so bam tatuswaziza nge chibina chidi very important nge chibina waliyo abamu abatuswaza nge chibina tazika takola chi enkungana wetuziita kuchitebe tachika byona byona nga ye olwamu wakadi byasigalirawo ye nga atuse so bam sebo nenda kweyanza nenze nkozese akadoko likano nkusime sebo bam
chako zemirimu.
Ye, webalekola iganga, endabiruamu ya National Unity Platform. Elabulu wetu bitao,
mm.
Ni president, abantu batu aniza bulungi.
Kale, abagenda okwesi mba umu kumi biri mwabiri mukaga, bwebi tuwebi gendo kutambula mu byensimbi, nobu igirizo weta agiso okwesi mba umu kubukule mbeze we guanga, paka wansimu vya aloka tandikeno wa president. Oino kubango ine miaka 18, no kwe yongira yo. Emeka 18 kitegeeza mateka ga Uganda Constitution yobo okuze. Oyino okuba ne emeka 18 no kudda waggulu ngoina ebaluwa ya senior 6. Abalonzi 10-10 nga bakola bibiri bya kusatu mu buli district yegwanga Uganda ne milioni ya 12 before nomination eza obwa president 2025 nomination zija kubeerawo nga 23 ne nkeranga 24 Septemba. Erubowa kuyafesi zelekto commission ntegeza abagenda okwesi mba kuwa president oyino kubanga wezi miaka 18 na okwe yongira iyo ebaluwa ya senior 6 ngojirina na balonzi kenda murunana ne milioni ya 12 atenga abaka ba parliament nabwe miaka 18 na okwe yongira iyo ebaluwa ya LC ebaluwa ya senior 6 ngojirina na balonzi 10 abayino kusemba mu constituency ne milioni 3 lwaki bempiwa abalonzi batona babasemba 10 n'okweyongera yo so lukweta abayitirivu na yao wayina okubana tebo otyo ogwa ne milioni zo 3 so mwami odoli ensonga yo jitegeere emyaka yiku 18 odoli ojiswisa senior 6 olina yo abalonzi 10 abo baliwo ne milioni 3 diriwo so nga 15 nenkera nga 10 na mukaga alwe muino kubanga bwe mutyo mwe waandisa ku district
mbaje
wa electoral commission ya Mwoli
namba sizirina
mbaje kusonda
ba sobolo disonda
by the way
kuba waliwo mukwano gwange wa mwembike ewano mukaya mugaiga wa high five akaka ile kaifeka liyo waliwo eno wansi kuspaya dani milioni 3 edokwe waandisa
waliwo ne yakuwa mitwa alatano iyo mpichi ya fetu ajikuwe kanze ne alafati
tujajikuwa
tujajikuwa mtime yatu watano ku radio kuna abako
ni deputy wanga ko byo kola bulungi yali deputy wange warachi ono liliani liliani ono mtege babili liliani nagala ako bya yena ada kutera mu oyi yena yabaire mu kaluka nake na lemu ya so ya kubira wanguru ino
yanziza
yena muntu akulisa ino by the way
yanziza
abagendo kwesimba kuwa district oba kuwa state ya person oba district njogera kwero C5 oyino kuba ne barua ya senior 6 na abalonza abakusemba 15 okuva mu buli bibiri bya kusatu mu bitundu byogendo kwesimba mu ero C5 omuli amagomba ne division oba town council ne mitwala 22 Bwabango baddo okola mu bifo bya government oyina okulekulira at least 30 days before nomination ndo zakati zibate ziba ziisewo
so 30 days before nomination
30 days before nomination yabero si 5 tezinaba basobola okulekulira kati ne kukabya abakamako ketuliko municipality oyina okuba n'emitwalo 10 okuvuganya kuwa mayor tewali iwo kiwandiko kitagisa kuwa mayor okuvuganya
nteri
ndaga muntu yoyoka
ndaga muntu kuwa mayor
municipality
ndaga muntu yoka
then okuvuganya kuwa state division twali kiwandiko kitagisa abalonzi 22 abana akusemba ne kuwa municipality abalonzi 22 ne mitwale 5 okuvuganya kuwa division ndoza iganga southern division northern division ngolesene ya site emitwale 5
okay nga oka alikuwa yongera ye mayor ndaga muntu
tekuliko buyigirize kuwa mayor
kero sisiri na nani tulikoba ile sisiri
municipality
actually municipality
tugeze kuba municipality siwano waka solo municipality nganjiru
naye kati olaba boleta technical person aina bachelors ngaja kole mirime je chikugu wakanti mukamawe aide na ndaga muntu waluise bigambe bi technical bizibu
oluzungu
I know oluzungu nokutegera byanjawulo ona abidi ono yali ku speaker abantu abayi technical obona parliament akasira kayafuna akazibu ngobu ya yuva minso ya finance baida bagimagana ni office ya clerk but chetaga mungo sobola otaputachi tuli basibye aibo kanti ndaga muntu tili kanti tili kuogera mbubi ayiroko government yebamwe ebintu bingi wakanti ndaga muntu ayinga goba kutaire kugojo okola naye mwevu byaji okogera ngatokola aki
loko government act yebasumbwa nnyo
abo ali kitegera
twauli akona wale ne bigambo la kuna la kuna roza kumulembe gwa yali 5 yani yo Titus
nze
site versus
chali ngatukola site site gundi
zibo boundaries
ngatukola amateka webali batutolawo webali batolawo office yo speaker tugama anti fe tuli mu office by law ate atukubiriza okugena mu office abera mulamuzi sokatu bo tujjawo
onomusaada aina record yaje yawaba olugudo nga luli mukalina ai chikweta agiso okuba kumwevo okuwa wabanga olugudo baluzimbe
olu
main street yali mukalina
ayo dakweta omusaada agweda yewe senda rubalu weile
rajata kumukono at least ngosobola okutaputa chi ebye bintu
actually nenda kwa associating submission yange ne ya OJ nti umwami Museveni yatukola bubi okutola aba technical officers mukwesimbawo that was a very big blunder kubanga abantu abayidanga besimbawo wabafunya omukisa yakulembera kubanga abakuni nokumana obuziba ensonga
edobululu
edabululu edemirimu
ogamba okwesimbawo okuvugania mu
mukifo yes
mukifo chaenda chali kwenda
yatukola bubi
ngata onikiraka ngamuvugania bakomanti onona asinze
yes abantu abo okwigaliza abantu abo bakoba anti basoke balekulire. It is a very big blunder. Kubanga mwaba abesimbyo ti ko bantu buli omwa bitamu. Aye mwaba abaida. Mubamu uko ategera ensonga eda budgeting n'emirimu ngeje tambula buziba. That was a very big blunder. Era buti lwachi abantu abandi baliko bantu bizitu wandijire kuwa parliament. Aye wano tutaga abantu abategera. Ensonga dino buziba. Mwenga muli ere mu parliament. Mwaweleze ne sente kwetagisa kwa baka.
Demuli kuba sente demuli kuweleza. Ba muli kuwa ba BD.
MP yes. Muli mogwe budgeting and approval.
Appropriation.
Ono
implementation.
Implementation. Oyaba mukulu ino. Kuba na ino kutamunkola. Aye bo tuuka. Ngaba mulete ile town kiraka site kiraka. Ngabe yayogera tibige magana nono
onokugwe stekira akawe kibuga jinja otimongo Moses waruzungu nyo ladies and gentlemen I'm happy to be here we are going to implement everything kati kwenga wazine ndaga muntu iyo
ayinga
bana nabayi utamukola district gaiti
nze chetaga mu muntu ngo ono ntino chifu
nze kansala
ndija wandika baluwa nga
mujinja ono twaina omwami bizitu ne wante bari bategera nyolo ku government eyo science wayo yenna ne wante yali bugembe eyo
buti nze kansala gwe nasikira lwachi ti aenda kuita mutindo kansala gwe nasikira yali Jim Kabeho
ona liranye state lodge
yes
owa madivuane
yes tiyano oni aku allowance nga yenda allowance nga yako allowance za fuzijadi
akasete kalu
nga bakale tabulete akoba nto oh kole sekano twala nga nale za amu akugundi aye buti sa wenu bakansala abaliwo butinga mukwano gono gwe byanyumye kadi mukwano go gwambaje ngaba bali kwa lawe nsiyonka
usado mumpaire
musadawo nante mutyo we mali kansala nga ye cha yenda kulowoza kwa lawe nsi ayi wali ensonga edi fumbi bwa munda mule for example nza I'm a proud man iwe lwachi okobambu muntu amulanga ne yagala sina kolo mulimu gwange nga bwentuka mu budget nkoba mutemu code yobwa chabazinga era najireka yo mu budget ya city
ekola cheyo
nandi nga chabazinga mwene chalo
tasola
nga yafuko tumusabirizi mukanzo
musoroza mutya mu adema kumutera mu yati yabasaba
yes yabasaba munine mikolo
eri akantu akajembuga
buti code waliwo code ndi niwe banga sente dizirawo bakola supplementary baidu zao aye ngo bwa chabazinga ufunye sente
naye kalireyo
icho chetagisa muntu ategera
naye kalireyo oli yibanda weekly if yavayo nga chikoze
yes
so bine bi council resolution nga waru akagenda eri oteite
bine bintu chetagisa abantu abategera ensonga dino buziba ate muri mu omugusinga bunene guli muloko government by the way eno parliament
ezira
parliament ezira that's why tujako ba excellence oba chakulanya center mu nti local government to dizemu mubisera bya bidandisali
in fact muina mukoba kwiza federal government
yes nati neyo actually rakubanga
yekoze ekintu kya federal chikola bano nabaino tegeere kyalo chefe kino ere Kampala ojayo kusaka bano nabaino tegeere kyalo chefe kino
aiwe nkomera lwachi nga sente ediva ku busoga wanu sente dindi tidija wa chabazinga you tell me why that's federal nkobera lwachi akatali sente akatali kabusoga obutalo buli musoga ngalwachi sente tidiva ku dajamba mwacha bazinga
aidija Kampala
mwa M7 nadi soza dona
era
obo bwibi
buti chabula beino mbajwe munsi president okutukanga nebitandikirwa ku bibandisa byero C1
yes
bali bisaba president
iwoidi olwalero iwoidi olwalero singo obo file ngozira ku bantu bo sebo ndi kogera nawe si oidola ero singo file ngozira ku bantu bo mulimu gwa city council
okuntu ala wali mulimbo
yeso okujjo kuzika aye ne sente ndi kuzika baso kwa kusaba Kampala so omugaso gwa local government guliwa amakulu ga local government nti bona babe kuno obuyinza besalire ngawo
town council nga zijja tawuliranga bakuba mu ngalo naye ate mabega kaawo ezaso katulira bakiyamani bakabanaye mwatu abyo yabyanswa abalonzi bali tuvuma yati bakoleere enguudo ebitaala mutuwe sente dikole emirimu. Was it a problem in this guy's over. Kwa fetwa kwa munga lonta hata unikansu tukula kula ine.
Ya bizira mwobozira wobozira bikola.
Wobozira buinza.
We don't have the power of the money. Ngozira sente kuspendinga chosolo iza. Okay? Amakulunti chosolo iza. Chosolo ziza waneno. Osobolo chikoze saye butiba zira. You are ene solo za sente.
Kari ba municipality councilors muja kutuole mitu wale etanu nga mwewa andisa okuvuganya. Atenga ba municipal division councilors na mwe mitwale ebiri na banava ku magombola ba councilor ba magombola mitwale ebiri nomination fees za zisemba yo kubentono councilor ava muruka aho nga agenda wali kugombola na dalaga fagombi alago busede kachira maronge wanse ya magombola gagebi ya mitwale ebiri ebiri na ndaga muntu yo gwengo ogenda nga we waandisa ngobera mu council omongo okole emirimu
nese bwo kito bwo kiri obadde agaba kole batya
sente butono mitwale ebiri nomination
naye kuja kubera kone sente za local government ezo kutimba tuvola abaja kuyitira yoko bafune sente
baba weteke kipande no kutawa akabola
olino kusasula advertisement
ni mubyalo
chi suppose kuba kicho chisinzira ku setting ye kyalo butinga baneno ndidi wali akasente ko sasula yoko
okuta poster mutawa
yes okutima mu poster I think it is still there nachile kawo
and
was sasula ebili eja nomination mwele kutoka commission ai ni council yona sinzira ku government
ebyo biwaka obiwani ebyo
osasula ku council sasula council ne de electoral commission sasula council yen bakwa general seat
center lino temuditwala mungalo eri returning officer dadi lirabwerere center oditwala mu bank
it is the collecting authority
ye gundi
URA oba wano kugundi wano these town clerks can do it
anjogera kuzire za nomination omuntu solo obede yes. Center datwale okumuwandisa mu electoral commission ya atwalira returning officer mungalo inakuleta receipt evude mu bank electoral commission
no
okoloti
ofuna receipt evude ku local government katika angezo waneno nga kugundi wano
ndi chaulamu nomination ya byabakama nezinezo kutimba bipande
zona zigendao zona zigendao
wano wamanga wano
ku divisions
wamangao
yesebo wezigenda kubanga division ye soloza sente egombola soloza sente
ezokwe wandisa
yes neza byabakama neza ezokutimba singa local government esasuzo byo kutimba walezi mwale zisasuza zigendao ku
division.
Ilane baku wa general city ya council.
Jogena na hili.
Yes, sir.
Bachitegede.
Uwe chito wechiri.
Tuali hili mitono.
Tuali
hili mitono.
Kwa ya kakuzonge. Aba ntukati wa genda, omuntu genda kuweleza. Chovobo na, ife tuwa hitu kobi enti, ne milioni ya isatu.
Idobo MP.
Idobo kusaba MP milioni ya isatu. Badito leo. Kubange chochiziza.
Tugenda kuiwa bantu, kuruanida before bantu.
Nanti, echo chiziza.
Mga baitirivu.
Buti nga oje, wango rede afu ni abantu rede bajamu sasuida sende. Ayo wango wa oje, nga lwacho butoze sende, nga jakola. Omuko zitomu sasuza. Tulifu na gana bulundi.
Enda zali nga mituala abidi.
Jali nga mituala atami.
Jali abidi, nejida kwa atano.
Wawo.
Ni wagazia.
Bali selfish, bano ba members of parliament. Parliament yali ya... Parliamenti ya kumi.
Ya kumi.
Basi isambu tebaka abantu kubesi mbako. Na ya abamu tebada.
Nibagazia.
Nibagazia. Bari baloza vyabwe.
Atari ya baloza anti president ya andibade bamutanza milioni ya tano. Wanabi watuli abantu bali mkuzanyi abuzanyi. Umusaji agendo kufayonga wakwate milioni za tano. Na aziteka yo. Ajagumi dembiye mfuna. Ukaka santi azize kwesi mbao kubukule mbezi wa gwangi. Ila wanjagalo kubuliza mwibizitu ni mwami odori. Eye simba kubukule mbeze we guanga ya handifana nyatia. Kubanga akajika guru hao. Netu ulirabali kujeregatia. No, alikuenda chivo naka na akana. Ayenga, eiteka liikiriza lasowe za yuku minamunana. Sinia 6 olina yo, ne milioni za abiri, jayi mpapula. Era mkujayi mpapula tuwala bibanyi gani. Katona alikuonaone achi. Tuyotuba natuwa alumbidua epidemiki ya wagalo wa president. Bali mchukumi inga asatu kati. Aba jayi mpapula, tewana dayo kwa nomination.
Abo ziza chibu uzo. Aba na mwiwanga li Amerika. Basi singaponji kwa tuogera demokrasia. Omuntu okwe simba kwa president. Oba weleza kwensiyo. Obita mkase ngedo kubwa wansi.
Nga oina records.
Yes, bakuli ingira wabita ni mpate wabita bakanti ono. Asubulo kuweleza nsiye.
Fakate kumu senator. Fakate na mwama Amerika. Fakate na nyoku ilaba senator.
Echizibu echidi mu Uganda. Olundi balikanti enda jeno Museveni. Jeno Museveni nsi ya sala ujitambuliza kubia abufuzi. Ndiye muntu wajoka nti ndi kuenda chifongaso kakulooza. Kuno onia mulimo. abana bawo ina abandi bayenza mawere gabafune gababone
era fetu atayirewe byo mebi recording
yes, gababone balino ni amirimo tibajja kwesimbawo wakitegeere nabone yo muvuka byayogera tabitegeera mbo ayogera nga mukasambide literature wamubwe ne chivuke so yafuka comedian
kwetega
kule twa enika tumba hoye ngayo bone moto kesi kire mungira ali mukabisinde ajyo kwirobulambu kyuse obukulembeze gwa mukulu okwesimba kuwa president yoba no mukulu niwe bapate ngoli republican wave once nga bakanti chitufu Morrison Bizitu atuka ine chitufu watambula bakanti ono ajakola buwereza
Mami Oje,
echezi wechini mu Uganda, mtu wa soka anu ni amulimo na ikisoka. Echeo kubiri, kuno ni amba futubaide kuntia. Nechabaide waifebu wenge wachibo ine. Ndinze, ndina kuba okasira kona kona wene, ndo kunto olao, waichiru idako isama sasi. Tuiba akalu iba kanadema, embera yona yona njiteo. Ndino kudemera wanochi nechalo change, tiina kuvao. So, omukulembeza ino kupano mukululo. Kani omusado na atambuira ati ono yali mu America yabaire mu kaluka America oyino kuba nengeri jyo tambuire Trump okutuko kuko anti yali kwesimbawo obiteye wansi
futu wala abantu batanaba ku testinga bwe buzibo tuyinza okufuna mase
jeno Museveni bwachenda ndio ofubutuka futuka ere nti waliwo form nti jyo tole yani yakukobi kuba munsentu ufu ninze zenka ino mukisa anti dani ere wansi yaka ndiye sende da edokwe wandisa ndijadi kusasulira mu Uganda ninze ino mukisa omwana maneja wa Rubiz nti njya kuwa mafuta gachi gabwerere yogeti mu America bwe kiri basoka ku appreciating abiyokoze bakugoberera oli kitegera mbajwe bakugoberera bakanti omusado na ino mukulo bobita wabita abine abalikira nabo ine youndi muzibe yenaye na mulema ti kandi abalema bayino buzibe aye
eyiwanga
mugemye kumukono abali kwenda akola amawulire
eyiwanga
okitegera
leta go muntu nga at least oyimiride bulungi
ayina omukululo obukulembeze tibuga igati iki ayina omukululo
wali ole yakoba nti ono gundi Felix Kulaije yatubinga mu maji yakoba nti ngoli na malibu toida maji todaka
aye omukulembeze wa mchakula nyina iyi aitanaba ku kubako wala okujja konti yagenda ko mu parliament emyaka nga ebiri Yes, nina ita nawa kulaga mkulu logu liyao.
No, it's tested.
Manayu gari gari hatu gene nono.
Ok, kanchiremu. Mkulu logu tulikova. Tiyuka Trump yali business person.
Ila mugaga musio na ringa mbisa tuwa basinga.
Wenali ya New York, tuwali ku Trump Towers.
Obo, olichi ulida.
Uguzimbe guo.
Oh boy, inga kubaba.
Olichi ulida. Omukulu tuliko anti, omukulu embeze tuinano, niyaba nabi yafu zibo nkanti.
Aye, biyoko zeke vila vika.
Omukulu logu.
Yari kumuna vya busubuzi ya kulembele kuwa no.
Atabanga na abate mkuchalo. Atabanga muyaye. Wanumuwa jama alonda, Katz. Kata Shumba. Shema municipality. Ngamaze kuiba sente mlevenio.
Mwami odolio gama, tunulila abantu sibi na vya busubuzi vyoka.
Yes.
Aye, atambuda, chamuvula mbuwe.
Mbuvula mwerie.
Now, look at his excellence.
Omaze kuiba sente. Aba ile mkulembeze, atandikire mu music.
Yes.
Aba ile
mkulembeze. Akulembele music gundi industry.
Abadeko nubaka wawa abantu.
Yes. Ata ambwire, obana Robert Center mchagulanyi. Boira message ye kuvaira ngensi emuli kumutima. Nendo wize nemba de randu nanga tasubira anti aliye simbawo. Ekiroza kimuwani nubyaniri. Bali bava na busoga. Bali kuira yo Kampala. Yakanti ochidinga osobola kuweleza abantu nti kisoboka.
Tuwanike obukadde bwensimbi zitagisa kwa president bugende wakiri ku 10.
Ona
kunenga cream.
Tewetaga esente tino obukulembeze. Esente tino obukulembeze.
Be tino obukulembeze.
Bakitegeere. Nibona wanika wanu wali wabafere banje nibona wanika
kawo baje kuida
basola ona akaye abantu bali tunda bizimbo kuido kuvuganya
iwe ensonga we baya sente nga abantu badirina lwacha abagayiga bali kweta bamubine byaseke baba sajja balaba bani
bali nakuyomba muzeyi ona nkwese kwa balonzi
we banga nsonga ya sente
bano abayita tepreneur bali kuyomba bana bayita preneur
yes
bali bayomba buli omye akwese kumuna abalonzi
we bansonga ya sente abantu abayine sente
lwachi bali kudwanira wale wayi
lwachi benda walere so there is waliwe ekibalo nti obukulembeze buno we butachuka tujja kubona abagayiga kubanga abagayiga bano nze nako ba neno lwachi besiba mwene alemu mpaka olwa lero timundiranga kwanga olimugaya
baibi
olikola bintu byo
lwachi besi bamwe na rem kanchi kuiremu wanobuli mwibi boli mufere boli muyaye oso kawani kachigalonti jeno Museveni abayo buti batani sekulumukira ku jeno Muhoozi tuli ba PLO besiba muri na lya jeno Sale jeno Museveni buti jeno Muhoozi
kale
ojo kwe yagana ngebikolo bya bibachi otafire yachogera ku yakanti epate tujita ile mbuli mwibi basaja bala bati yali mumau
kale
ni rwabogo
abago digital money conference nga biri musatu ogwo munana guno abakwaniriza kazi jo akantu kano bage nti god digital money conference nga biri musatu ogwo munana jango yigengere jo kola mu sente ngo tudde maka gongo oli ku computer yo bango oli ku simu ku mitimbagano ngo kola video ezo mulembe ngo kwesa AI VO3 video GPT Pixverse okufuna sente ku YouTube TikTok Facebook ngo kola ku internet okufuna ba customer okukimanya otya wosobola okubanga osasula ngo otudde wamu digital money conference nga 23 ejja kubeera ku town hall oba Jinja City Hall ono mu Jinja jangu ne teekateeka yokubanga omanya ejinja ne simu za loni oba cash eza Samsung ne Japan okuva ku 25 ate loni emitwalo 13 n'ekitundu zijja kubaawo n'emikutu kwosobola okuteeka ebintu byonna ofuna sente toyekumira mu bwavu ng'enteekateeka eno weeri kuba ku 0705 5 7 0 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 Tebata dee kosele za kuingira norecho jangugo igebio na inteka teka zona ozima yuma vizitu tusibule.
Kale nga tujia wakule mbeze. Nga tuina kuile liba kule mbeze. Mutu lumu kirebu wenge kaitulumbiwa. From Masasi,